wap a do wap shoop be do be do wap a do wap a do wap shoop be do be do wap a do wap a do wap shoop be do be do wap.